no gukulinze wange. You stole my heart and you messing my brain, baby. Ichechi komela kumutima go chozimbie. Nsaba wasikari ngume.
In my